Dos Jijo Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Kede Kabaruji Ame, Fulfulde, Sekirabu, Holiti, Divide, Jana, Yamde, Soki, To, Jane, Limbi, Lamba, Lumbal, Soroji, Jane, Okoliti, To, Vide, Wakari, Jono, Uono, No, Fina, Tawa, Fayo, Tio, Kaye, Fiji, Ngoni, To, Jane, To, Di, Inesko, Holiti, Vide, Wakari, Jono, Uru, Hulbi, Nisane, Hono, Jam, E, Dejera, Walda, Li, Lamu, Jane, O. Wakari joro kambe kuminibe dido golleji be kolliti wiide be ngadi noddango fewde dum woni yimbe le ballobe leedi meden di fayato UNESCO ko nande mudu tinno balla jenne yellan yalta dido tidallaaji caggal ko majernde wotno to gawoto so yimbe le taton keddile hen ko yaata ko buri chapantaton dum barmile hen wotto jono kanko lutindirdo laamo mo noddirta Soumaila Cissé o holliti wiide sa jeewi darnde laamo anale dido golleji laamo o famina jama o honno laamo hakkundejo han jutniren le sahal leedi ndi wattu jono dun watnaabe to France tobe no dirta senaabe jaltini dewtere wonde kasene be kolliti wiide ministre ma boode mudu arkani be deede le leedi meden di secretaire di wonno sembe kabaruji dum joggini on do bette hande di batte radio ji di fa gasa bismillah mo don e hedaade litinde wiide dum woni UNESCO walde humnide kabaru fina tawafa yottio kaye fijili adnara allando hollita wede ko be ngadi kawrital mabbe nokku no dirtel Istanbul be kolliti wiide wattu jono sa jeewi hono kulleji kaye fiji kanye fina tawa konto jeneto dum hulbini sanne hono jam e deedere walda li lamu jenno fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
fedde hollita sugula mudum bangal odo fi ngondo len nokkuji rafindenagu bata gubal himbe le satidme dina alkaida o magreb islamique e kanye ansardin yuba inde nokkuji tawangal ngondi halkaade wadama bata matinde kumba kadde arnaandu do gidaali ngondi fewde dida nokkuji salla e ndenta fide dabareji nenaagu majji kamadun jaati fede ne wadi noddali fewde faabotobe be walude leedi malindi bangal golleji mako haybugol ngalula janne mo inde mo heji arnaandu batta miside ngondo tun do fedde nde holiti dum wiide sifa lefoy leede hande de ana hada be bamde dabareji remdon de nokkuji bangal bonondaaji kulle kertaadi ngalura de e batta dum sifa jogolal mudun e kanyadu bonondaaji fewde nokkuji tawangal di odo nokku beedaado en nokkuji tawangal arnaandu gilla hitaande 1988 ana wodi non gilla hitaande teme idi e chapane joy fadde Nabillah Issa seeden seede woni ko yirwi faaw latima lumo mongo e ngalura hertande bangal jaguji kange leede sahara duubu jabbidi boyi di tuba kube noddirta 15th siecle 16th siecle woni ko ngalura de lati nuku waliyabe tuudi mun ujunaji didi ngada di tawangal ngoni ngattana di hakkille nyande alande de uritano kawtal sappobal fedde de horejo fedde de Irina Bogova holliti wiide wolde yimbele satilbe dinabe dan wonde wadde bonondaji kewdi do nokkuji tawangal leedi Mali e leedi Yemen ngal kawtal sappobal fedde kalfnande nokkuji tawangal ardandu jokkan wadede fa nogay lewru juende ngal latto sababu dun be beeda inde nokkuji goddi do yubbo inde nokkuji tawangal adnaarundu
kambe gombe to jeneto kuminibe dido golleji hono kabaru kaye fiji fa yotti o fina tawa ko won ton ko be kolliti wi sa die wattu jono idum wembini sanne be ngadi no dango du fewde dum won yimbe le ballobe le leedi meden di tinno balla jenne wattu jono yallan yalta die dido tidallaaji kede kanko no dirtede Mamadou Sama Kew yoto o gollata ko halido hen dum faccitaango Muhammadu Sama Seku
fay
goto hanna huyande ko ngaluro jenne wada e yumbo inde nokkuji tawangal adunaari gondi e halkaadi di ko joni watta lebbi tati ko leedi malindi winda e ndedo yubo inde mun huncanta fi horo leedi malindi ka en dulla wiide kule hono tidallaaji sa leedi ndi ardi dum yama dum lato sababu fedde UNESCO e faawatoobe bangal yirwerebe mballa leedi malindi yaltude ndedo yubo inde so tawi kule godde ko wana kasaraaji lati sababu so leedi ma ngallu ma nokkuji goddi wada ma yubo inde de ana hulta wiide jomun yotina e aadi ko bammi ko dum ne modja hewti wonko ardi kabaru janna ko idum fammini jati mum hana fi utude yakawere faabotobe ana hani be beeda huncande hore mballa fewde leedi malindi yawtide dido tidallaaji sala ngalure jennende ana warta do wonno
jena yande hebi silimaaji ne do radio jamana jena sekiraabo do bayl ne tri mi joju modo hellaame be malande ngal mi noddirta face Facebook kanko horeejo dum woni hirndirbe laamo mo no dirta Soumaila Cissé wakkati jono sappiki wiide laamo sa jeewi darne mudu ana e bonandaaji ngaddi to gawoto hecci kenya so yimbe taton keddile hen ko buri chapantaton do barmili hen wattu jono holliti wiide laamo kanyo no ko famina e jama o honno laamo hakkundejo haani jutnirede le saha leedi meden di kede kanko Soumaila Cissé ko haali to yirube ame e refi do faccitaango Muhammadu Sama Seku
population n'a pas été consultée aucune campagne de
jama o landaka be dintitaka golleji di kumpital dum fu wadaka fewde mabbe wana yimbe lebe wana kambe kalfunabe fedde lamorde de kambe gonbe kedjabe lamolirdi malindi jati dentinaka e golleji di ko dum pamme de o sifa dewrol sabi dum non sifa dewrol mo talkur mun hollaka botu ministre en dum wadi dum ciagal sariawol mo lam o jati yeddi yo sifa gube kaptoje sema e plateforme e lam o pici dum ta bi landa ki fay goto min bi le wiide ko be dawri golleji kambe tan ko imini basi gawutu lamorde de yo fibbe be leddi di non wana fi gouvernement o dum wana fi gube kaptoje de mi fami sanne ko suka be metta ko min hirdube lamube ana darra horojo leydi ndi do dawra kawrtal do tutundiral haklaji watte do kara golleji kandi ngadeede bangi goddo dum dewral wada do gollide kesse ju inaade gila dubi tati de de mila wide dum yebare lam o wadi su basi imiki ngalure gawutu
wattu jono walde wonde kasen wonde leleedi meden di do bomako do de dirta kride kerbe koliti metti mabbe kambe do hono ko bonandaay di gatto gawoto su himbel taton keddile hen ko buri chapantaton barmili hen wakkati jono de do walde be ngadi noddango fewde e lamo tinno wada do en horogol fa faame himbel ngabbe di do bonandaaji kede kanko noddete alhamadi mustafa cco yo kanko lami de do walde ko mo hali do hen do faccitango muhammadu samaseku
c'est une organisation planifiée c'est pas seulement les
famon wi de ngol majagol ngol landinaama non be imaki ni wadde dun sukabe kolitino metti mun en bangal lam hakundejo o e golleji DDRD yo hunde laninade fa gasi wana kabaru sukabe gawutan non yimbe le gonbe njolabe kanya gube godde sukabe dun go hen be daddi non lam o yamrore majagul gul dum woni ko be kabali min pamay fey ko dun sabi majagul gul sakitiri o do basi fayima kaddo hen denno tagal min kulli metti amen batte dido basi biden jidi dun yo sariya golle be darano almusada kala neddo barmudo min jiddo famdo dun gilalo imide dun yimbe le yade faabade be biden jidi dun yottade koroji yimbe le ubebe wadde duaw baade be dun le ima daraji mabbe sara sali an golle e do tutudo teddegal yimbe le iwbe be an hani sariya golle rafi jukoje dun hade
une justice qui est pas d'impunité
fa hande onno bonandaji gawodi ngorino ko yata balé dum won kuminida hakkeji bibbe adama en nogay kany en cinnini wakkati jono communiquer be kolli metti mabbe hono dido bonandaji ngadiri le leedi meden di wattu jono be ngadi kambe dun noddango fewde e lamo tinno wada do hen honjogol yewé yimbe le ngabbe dido bonandaji nabbe yeso sariya fa hande de do balé ONG ngaji be kolli tiwid sa ƴewi dum wadan wattu jono o dum wonono tidallaji goddi kasen banga hakkoni yimbe le civil en kany e mangal pade ngombe le leedi meden di to tumbuto du sukabe kolbe ngombe tombe be kolitiwde be njaltan kambe du hande be kolla metti mabbe be biya be tawda e sukabe jokolbe ngombe to gawotobe miccitede wiide to tumbuto du majernde hada ma nyalawma hande du e tawede fu beedo sukabe jokolbe biibe majoto be pudda majernde nokku noddete sankore dun yaha dun timmay dun to suudu gouverneur oto kede kanko noddete Bilal Muhammad Traore o kanko laami dun won sukabe jokolbe to tumbuto ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
bien sûr la marche aura lieu
beta ko wattu witer woni ko mi ngatta majagul ngul iwde nokku sankore yaade gouverneur do min tottata lamu o talkur himmeji amen ndedo majere yo sifa faaba amen fewde e bibi lamu gawbe e kanya dum wadde duaw fewde e sakiraabe amen kedube der basi imido le ngalure gawande min darna gouverneur o dum yo watan hakille himmeji amen di kebenaka dabari di ngul majagul lata ko fi hono ko gawuko sabi majagul le dejere mi anni wadde der tumbutudo minen sukabe jaati dawrata ndenaagu majagul ngul fa dangol gouverneur atun miden mila wide dum ngul wadan le jam e dejere
et nous pensons que ça va se passer dans les meilleures dispositions
wattu jono ngotnaabe ngombe leleedi france ndibe dum de be noddita senaabe koliti wiide ministre bawde mudu an kani beedede leleedi meden di nayrade bangal an ka kaaki kany en di woji fa keben famta dodu kede muhammadu samaseku fa handen
beda yimbele jogom suudu battido signinibe tongande de kultiwdi pelle oni wonde bangé mangal pade leedi france gonbe leedi mendi ana kuccani hore golle de fasane ana hertana ko yaaji sane bangal golleji mabbe be kultiwide dun be kanni wadde ko buri dun be tawre dun gube mangal pade en mbobbe huncande hore golleji di senatorem be kultiwide fedde oni de yu dental gube kufna bloblaji be jangina kan haniri be jaltata sane dun yaade yiltade nokkuji di denno be ndarrabe goldidide mangal pade en mbobbe wadde wolde be bihi dun feccere mangal pade be fuf hibinta jike wadi mabbe de senatorem be kuliti metti mun en dun do no kufna blablaji di taadi e golleji mun di be dardi fedende yo nawtoro mangal pade en jo en yakawere ujunaji di don hakune mangal pade en ujunaji sappo jo onibe
batu sema kanye plateforme ani do fa wad altiner jabbi non de to nyamay to dun le la morde niger de miccite de wido odo batu o bortinam be biwo mo hani wadde nyalawmo hande no ko woni faana batu o do faabe jeyal hono tiidalaji gondi hakune gaccha kanye asiya to kidal to hono lamuydi kane fecci red non di dat di do tiidalaji ni hebini rede jogolla tagal mudum dube kolitiwide won yimbeele dum won hejaabe gube de iwrube do gawo do kanye bamako fa yettu kidal faabe njaabe kawrtay le ngal do kawrital
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakiraɓe jurniɗen ƴeewa yella runne le réseau ngaji meɗen ɗi wakkati joni en puɗɗiran to mena katoɓe koli tv ɗatol mabɓe ngolngol ton ngol won bombore yiyande ton nde ɗo bombore ɗum won neɗɗo goto ƴaɓɓotoɗo kañum yiide so yeehi hawolde noyi ɗum won maggal paɗen gobɓe tonɓe ɓe gaari ɓe ƴirti bombore nde ɓe nanti ɗum wakkati joni e kanguji mabɓe gonɗi ton ɗi so yurute garantiminire faɗo sigaso ɗo koye yata millioji capanɗe nayyi e nayyi sefaɓe koli tv ɗum banque mondial watti junggo en jiiba wakkati joni o soɓe jaltini ɗiɗo kalisiji faɓe paabo hono kabaru cellal le leydi meɗen ndi ko woni fana muɗum do wakkati joni o faɓe kuncana ɗum wonon ñame fa haare sukaɓe hoore le leydi ndi ɓe ƴewdu yon hono woɗɗintilgol ɓeygu hani waɗirde le nokku o ɓe koli tv to sigaso to ha ɓami hono rewɓele gobɓe toɓɓe le temedron fo sappo e jettonɓe kañi en gooni hon nawtirtoɓe wakkati joni o ande kese ɗe sikiraɓe min jowtu on sanne heɗade heejoji amen hollitinde wiide oumar waygal kañum yettini on ɗo kabaruji ɗi salim joara won to ɓoggi jamɗe to fa hande kedde heɗade honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi